Samba ngathu namathwinda veli budget ithi mina osenhlanhleni uzo